e garkon on kettino habaru sukaɓe ummatoɗo studio kala ko waddanta on gecciri mon hokkon habar o Aissa Madouda Mondi Abdoul Moumine foof mo Abdoul
so janni walla ka Aissa jan wonni enden habaruji ɗi gaddanɗe hannden sukaɓe ummatore wonde no hettinani en asowe o
nder habaruji meɗen ɗiɗi hannen min gaddaɗi ni dow mayde Arafat komin paymi cintinde himɓe hikka hitane muɓɓerni hi mayde makko nder yewtere pindinol meɗen min gaddanayi on saɗormaji golle ko sukaɓe ummatore gomɓe nder région maraɗi gonnugui a min kantiranayi o hannon no min mbowi wakkati fof jo coñinol ɓalli
amma Aissa aɗa andi ko sukaɓe ummatore waɗoɓe woronje e nayogo gaɗanama ekkintinoje ton enden nder région Tilbéri fedde jinganore hakke sukaɓe ummatore ɗo enden nder leydi Niger kandu waɗi ekkintinolgol
nonnon banniraw ɗum waɗama ni 11 yaade 12 lewru août ko duuɓi ujunaji ɗiɗi imma laso dow duruydidde golle hilñere imma ñaw coronavirus se min kettino bannimin waddanimin ko ɗum firti ɗengal fulfulde
o watta 34 sukaɓe ummatore tawaɓe nder gallude Tilbéri wanna jande kañum e tindi moƴƴude hakkude muɗum en e accitude hirñere kañum e ko woni gollal sogeji e nder leydi e dow fi coronavirus kañum du e laabi laatiɗi joƴƴinama gam batte himɓe hisa ɗum jande nde waɗa kana 11 yaade 12 lewru août duɓnen e nogayi gouverneur région e ndamo Tilbéri arta ke mabɓitol batu e nda o holli wiide ke kulle ɗe en ɗan fuu ko haala ko yarto leydi yesso ni noon Ibrahima Tidiani Kaccalla gouverneur Tilbéri
fedde sawara sukaɓe ummatore nde leydi heɓɓi lawol kadi no surirta torraji e wartirde jonde jan e pot o batu no waɗan ko pecci ɗo andemo e sembinɗinde kokkodirol habaruji ngol goɗɗo ɗo gaɗodiralngol
caggal jande nde enɗan himɓe janginaɓe heɓɓe famɓe enɗan ɓe jahan banguere warde banguere ɓe pammino himɓe koɓe pammina ɗum enɗan heɓa duniya ya yesso Aliyo Oumarou hoorejo sa waɗa sukaɓe ummatore mo Niger famtiniri fi o hono ni
misinde raffinaral hakkunde sukaɓe ummatore leydima e sogueji kawjiɗi filla ndenago ɗi waɗi komin gaɗi tindi o ɗowtanade laabi ɗi gomnanti hooƴi nder kisinol nimɓe ñaw coronavirus ngu
e dow janguine tindi ko waɗa ɗum ende kanko hoorejo sa waɗa sukaɓe ummatore leydi Niger o wi o welteke sanne sanne omo waɗa ɗum noddagal yaade e sukaɓe ummatore ɗum wallita sogueji hawjiɓe ndenagu leydi gaɗa golle mumen duñƴugol e riwugol fitinaji e nder leydi
Aissa a wiino ko ɓen indiraɓe yoro gangnabi en les chinois hiɗuɓe jimi e fijoji DJ Arafat alarba 12 lewru uttitan duɓ ujunaɗi ɓe laso gaɗi batu miccitade he mayde makko
nonnon bannirawo gimo on hikka hitane muɓɓerni hi imma mayde makko o ñaway o waɗa komi bonnere mo to deno yiɓɓe makko maɗalaka gaɗaɓe leydi Niger sai min kettino ko ardiɗo maɓɓe mo leydi Niger miye olowes o haalani bannimin Habibu Garba
gonga non hittade mo muɓɓere ni amamiɗen e miccitagol makko nokkuje fuu fotoji makko gattama miɗen gatta jimi nder bangueji ɗen fuu ga duuɓi hamre okkimu wakkati fuu miɗen lati chinoisɓe to chinoisɓe du fewre wala
trahison en Chine
ƴon kuma se nder habaruji meɗen on min jaaha Agadez ton to bonnereji laabi gaɗi 44 imma ɗiɗi ko waɗa nder komine Agadez nder lebbi 3 jewteɗi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi imma lasso
gonga noni non Aissa sukaɓe ummatore duuɓi 14 yaade duuɓi lasso e joyiɓe kan en ɓuura tawede nder gaɗol bonnere loreji ɗi enden nder cakantarare de sai kettinoɗen ko Moussa Mamman siryani en dow majjum
noga e nayo kamɓe nawni 15 nawnere satuni 3 maayi ɗum kam woni dimma bonondaji laabi Agadez nder lebbi 3 bitiɗi ɗi ɓe fi o memi fuu no sukaɓe ummatore no inspecteur de police Sani Ousmane kawjiɗo bonondaji laabi Agadez
nder lebbi 3 min keɓana bononda laabi lasoji ɗiɗi e goo nimɓe nogayi e nayo mbarmi de wona sanne 16 mbarmi nder mum sanne 3 mbara ko wona ley hesare ɗum waɗa ɓe duuɓi laso e joyi warde ley ɗum ɓuri ƴewte
Abdourahmane Ousmane Koutata hoorejo fedde sukaɓe ummatore de Agadez mo wata dane e saroɓe
fino mettuɗo ɓerde nimɓe paama guinen ko sukaɓe ummatore woɓɓe fuu no yaroɓe guere maɓɓe gala e koyemum seni mbaɗɗake mooteje jomum dow mootere wootere horguine nimɓe nayo joyo hedde saroɓe maɓɓe iɗum dow koyemum kamɓe du e wadde gollal muɗum
rafi ɗoy tango laabi joɗɗinaɗi gan dorbaki e jarol kulle bonɗe no nder fi ko wonno wadda bonondaji laabi nder wuuro Agadez
aisa dar wakkati mu himbe politiki gonno deki gokka mu endo tinkinaku sukabe ummatore leede duniyaru dundu nyande batu nyalani ittanade ganjinganade hakke sukabe ummatore sappo didi lewru utitane fu hande ni sukabe ummatore maradino tawra sadorna harko darta ke bol golle
nanno bannira wakkati bofu idun on droit do yude sukabe ummatore bembe ke banama golle men ketino ko banni me waddani me Mohamed mamma ko dum firti dengal fulfulde
sa fait approximativement
dum wadi hitande komido ya to ANP amma min gala mi den keba no jame nokku to neddo goto ma dido yida ayyan nimbe ko duudi yarata dereji mu en sukabe ummatore Niger no godi chadale har hebugol golle hande
trouver d'emploi aujourd'hui
monan don o suka ummatore non timudo jande mun no tewta golle min pota namu ANP imo dara dereji ko jobe golle hano iri ya hayya malan kullu en no duudi warobe ANP dey giata fu tefowo iri gollal mabbe
Ibrahim Mamman
ardido sarusi ANP maradi no mila ko saito dun sembintini chingol kampaniji
menase duriente
jonka sukabe ummatore ben fu kanana fanede farto chingol kampaniji ben balite wadde kampaniji ibe mbayi latade jon en kampaniji gollobe e yobatebe
etre salari
ko buri nawude rafi tinade Usman Najada ardido sarusi haujine e chingol kampaniji
isodist
ben biata na nyandi fu ko chingol kampaniji hunde no ko teddi sanne to en biata de neddo no yidi singude kampani mudum sayide tawda nokkure wana nonnon do njey der leede bandirabe on jiano ummatore wonno tarsinoro e singude kampaniji mu en hala
il tombe tout
hegide jon en ande mawde lumaku e kawrol jawdi leydi chingol kampaniji ko e mu en kantan waawi walliri sokabe ummatore leydi bantu
to aisa senata der fijoji chonyinol bandu
Der fujo chonyinol balli didi hande ni men puddire do nyaloma ko ittana sukar ummatore leedi duniyaar fu don to be gadi fijoji chonyinol balli ko siriya do nyama imma redu leedi duniyaar fu
nomba aisa misali sarusi kawji do fille sukabe ummatore mo departement bellayar kandu nyande mo wadi battu do gudada do kilometreji tati gan sukabe jokolbe e kilo effecter gan sukabe rewbe
non non bannira on nafisa siraje ni kan hebi barjari ko sukabe rewbe en do kilometre imma feccer minto goto wadi imma secondeji chapan e tati o wadi
arko darta fa hande kabe jokolbe bendu Muktar Mahmudu ka hebi barjari duggu dada do kilometreji tati en da mintaji jena e secondeji sappo e jo o wadi
har ko darta latol baltefol kopkol la liga leedi tuban kobe no tonno wada Lisbon leedi Portugal PSG fed leedi France hebi jalorgal yahude latol bal feccere tatabere ko tefol kop on en aranon mabbe ni der tariki don men kan tani o habaruji amen ku Sky ummatore mi yetti ketinaki on kettini men metti Mad Abdul Sai jangude yonki yade on kiddi hettinago habaruji on do la RTL tati didi imajoy